Turezaba Wala Chovolo Sikumisa
Westside Music Blog
Switch Rap the tongue Mamele
Ingefatawa ya kula bakuna nyaa kimezi Zenitezi kuto yemela baba jimezi Ni mazama veli vulozi ni vuswezi Ni freedom fanja vulozi ni vushwezi Vulozi ni vushwezi Shwezi, 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 shwezi Vulozi ni vushwezi Shwezi, shwezi, shwezi Ingefatawa ya kula bakuna nyaa kimezi Zenitezi kuto yemela baba jimezi Ni mazama veli vulozi ni vushwezi Ni freedom fanja vulozi ni vushwezi Vulozi ni vushwezi Shwezi, 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 shwezi Vulozi ni vushwezi Shwezi, 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 shwezi Hipapuna topinga nisina ADC Lapu nfelize kuvala kumsaeza ABC Kushwa unwe maala anize DNBC Nilovala mabucha so I rest in peace Mikope vamina esi fulo kizambesi Vulozi ase bukulu muka kono fanyo shwezi Hipapuna umbu kisa mukiti wa malozi Favulozi nika gafi nikawe ni mishwezi Neke mwanu kamkua ni sata pasilozi Yanzi wiki na lova zangi kodini wadozi Kuni kataza magemu na luma ni swalezi Niko vanila tana olofaza swana ni bosi Ingefatawa ya kula bakuna nyaa kimezi Zenitezi kuto yemela baba jimezi Ni mazama veli vulozi ni vushwezi Ni freedom fanja vulozi ni vushwezi Vulozi ni vushwezi Shwezi, 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 shwezi Vulozi ni vushwezi Shwezi, shwezi, shwezi Ingefatawa ya kula bakuna nyaa kimezi Zenitezi kuto yemela baba jimezi Ni mazama veli vulozi ni vushwezi Ni freedom fanja vulozi ni vushwezi Vulozi ni vushwezi Shwezi, 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 shwezi Vulozi ni vushwezi Shwezi, 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 shwezi
Nifambile makola ya vulozi fani vushwezi Raibu waka unanivuzwa uitulezi Only if you dig this power by itimezi Inge kama lukula nitoye mela batimezi I'll be spitting bars Esi mandi ni itwezi Neli suicide rap hip hop ni shwezi Esi musa potafela babatu milekali Kwa rapa luba fangi chance luba timele kale Utwa I'm the best better believe me Nekia mukani atelela you never defeat me Marapa kibasa bata they never eat me So many goats I'm a pig ya eat anything
Inge fatawa ya kula bakuna nyaa kimezi Zenitezi kuto yemela babatimezi Ni mazama veli vulozi ni vushwezi Ni freedom fighter vulozi ni vushwezi Vulozi ni vushwezi Shwezi, 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 shwezi Vulozi ni vushwezi Shwezi, 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 shwezi Ingefatawa ya kula bakuna nyaa kimezi Zenitezi kuto yemela baba chimezi Ni mazama veli vulozi ni vushwezi Free fighter vulozi ni vushwezi Vulozi ni vushwezi Shwezi, 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 shwezi Vulozi ni vushwezi Shwezi, 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 shwezi
Mr. Isa Padaki Sibiku chalo failo Greenwood Ancho Big Jeffa Mkonga Single Boys Dede G-Nox Side Search Chick Don Dodge Adama Black Mike Tati Weneshen Pemba Beba Ezra Utangu X5 Fafi Secho Zaman Prince Samuel Jiwe Nikamea Trump Major Banksy Vene Black
Downloaded from Westside Music Blog
Nation Wejin Break Soweto
Caleb Designer
Part Use Production
Sakona Zell